nianze wapi niseme nini mamangu she didn't know hizi shida zitaisha lini nakumbuka tulizunguka kutafuta chakula Tulifukuzwa, tukachukizwa Kila siku sala mungu tenda miujiza Mama lilia, akijuliza Ulipe nani, baraka ziwe nami I believe, ninaweza, unaweza Kamiwili bila nyumba Years nikabaki na mama peke Four, mama jali mtoke Five, bado tuli struggle, tuli fight Six, surprise, a phone call change my life Seven, eight and nine, wimbo historia Dege nikapanda